What must I do to receive eternal life?
Melwe ngenzeni ukuze ngithole ukuphila okungaphakade.
In Mark chapter 10 and verse 17 to 31, we read the answer to this question.
Incwadini ngokaMarko esahlukweni seshumi ivesi leshumi nesikhombisa siyayithola impendulo ngayo.
Now, as Jesus was going out on the road, one came running and knelt before him and asked, "Good teacher, what must I do to receive eternal life?"
Lapho uJesu esephuma khona, siyeza ukuthi ekuphumeni kwakhe ukuya endleleni, umuntu wagijimela kuye, waguqa ngamadolo phambi kwakhe, wambuza wathi, "Mfundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na?"
So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, and that is God."
Kepha uJesu wathi kuye, "Ungibizelani ngokuthi ngimuhle na?
You know the commandments. Do not commit adultery. Do not commit murder. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and your mother."
Uyayazi imiyalelo ukuthi ungabulali, ungaphili, ungeke, ungafakazi amanga, ungangamamuki umuntu utho, yazisa uyiso nonyoko.
And he answered and he said to him, "Teacher, all these things I've kept since my youth."
Kepha wathi kuye, "Mfundisi, konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami."
Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, "One thing you lack. Go your way, sell whatever you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, take up your cross and follow me."
UJesu wayesembheka emthanda wathi kuye, "Usasilelwe into inye. Hamba uthengise ngakho konke onakho, uphe abampofu, khona uza kuba negugu ezulwini, uze ungilandele."
But he was sad at this word, and he went away sorrowful, for he had great possessions.
Kepha wanyukumala ngalelo zwi, wamuka esijabukile ngokuba wayenengcebo enkulu.
Then Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God."
UJesu waqalaza kubafundi bakhe, "Kulukhuni kangakanani kwabanomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu."
And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said to him, "Children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God."
Kepha abafundi bakhe bethuka ngamazwi akhe. UJesu wabuye waphendula wathi kubo, "Bantwana, kulukhuni kangakanani kwabethembe umnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulu kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu."
And they were greatly astonished, saying amongst themselves, "Who then can be saved?"
Bamangala kakhulu bathi omunye komunye, "Pho kungasindiswa bani na?"
But Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but not with God, for with God all things are possible."
UJesu ebabheka wathi, "Kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu akunjalo, ngokuba kuNkulunkulu kungenzeka konke."
Then Peter began to say to him, "See, we have left all and followed you."
UPetru watetha wathi kuye, "Bheka, thina sishiye konke sakulandela."
So Jesus answered and said, "Assuredly, I say to you, There is no one who has left house, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and for the gospel's, who shall not receive 100-fold more in this time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the age to come, eternal life.
Jesu wathi ngiqinisile ngithi kini akukho umuntu oshiye indlu noma abafowabo noma odadewabo noma unina noma uyise noma abantwana noma amazwe ngenxa yami nangenxa yevangeli ongayikwamukeliswa ngekhulu manje kulesi sikhathi izindlu nabafowabo naodadewabo naonina nabantwana namazwe kanye nokuzingelwa nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade.
But many who are first will be lost, and the lost first.
Kepha abaningi abokuqala bayokuba ngabokugcina, nabokugcina babe ngabokuqala.
What must I do to inherit eternal life?
Mele ngenzeni ukuba ngithole ukuphila onguna phakade.
This rich young man was earnest.
Lensizwa entsha ibise insizwa ibifisa inokufisa kwangempela.
He did not simply raise his hand.
Amana nje waphakamisa isandla nje.
While every eye was closed,
mhlambi lapho sekucimeze wonke umuntu.
He didn't simply walk down the aisle in response to an impassioned plea to come to the front.
Akamananga nje mhlambi wehla phakathi enkonzweni waguqalana ngoba mhlambi ezwa intshumayelo yomfundisi enamandla.
No, while every eye was opened, while every head was raised, he ran to Jesus and knelt before him.
Isimanga lensizwa lapho umuntu ebukile wonke umuntu ebhekile yehla yeza ngqo kuJesu.
He did not merely bow his head and repeat a prayer that was led for him. He fell on his knees before Christ and cried, "Good Master, what must I do to inherit eternal life?"
Akamananga nje walandela umkhuleko kade khulweka ngomunye kodwa uzizele kuyena kuJesu wathi Jesu ngenze njani ukuthola impilo enguna phakade.
And what did our Lord respond?
Jesu wathini ke?
Did he say, "Just believe"?
UJesu utheni kuyena umane wathi nje kholwa nje?
No.
Cha.
Did he say, "Just pray this prayer"?
UJesu wathi kuyena khuleka nje lo mkhuleko?
No.
Cha.
Did he say, "God loves you and has a wonderful plan for your life"?
Shilo yini ukuthi Jesu kuyena ngizokukhulekela khuleka uzothola ukuphila okunaphakade? Cha.
No.
Cha.
Jesus rebuked him and said, "Why do you call me good? There's only one who is good, and that is God alone."
UJesu wamqondisa wathi ungibizelani ngani ukuba ngilungile oyedwa olungile uNkulunkulu.
Now it's funny, today you can ask many people, "How are you?"
Namhlanje ungabuza abaningi ukuba unjani.
And many people say, "I'm good."
Umuntu angakuphendula athi hayi ngimuhle ngilungile.
You can ask a person, "Do you think you're a good person?"
Mhlawumbe umbuzo omunye ukuthi ucabanga ukuthi ngumuntu omuhle yini.
And most people say, "I'm a very good person."
Umuntu athi cha empeleni mina hayi ngilungile ngumuntu o-right mina.
But Jesus said, "No one is good."
Kodwa uJesu uthi akekho noyedwa olungile.
Only God is good.
UNkulunkulu yedwa olungile.
We are sinners.
Singaboni.
We are depraved.
Sibi simo sethu.
We've fallen.
Siwile.
All of us need forgiveness.
Sonke sidinga intethelelo.
Only God is good.
UNkulunkulu yedwa olungile.
So when you meet a friend and you ask him a question, he responds, "I'm good."
Mhlambi lapho uhlangana nomngani wakho umbuza ukuthi unjani bese etshela ukuthi hayi ngilungile ngi-right.
You could say to him, "Well, you know, Jesus said no one is good except God alone."
Ungamphendula uthi yazi empeleni iqiniso ukuthi cha uNkulunkulu yedwa olungile.
Which is a good way of bringing a conversation over to the gospel. Only God is good, men are sinners.
Indlela le yokuletha ivangeli ukuba nixoxe ngokuthi cha uNkulunkulu yedwa olungile thina sonke singabonje.
But then you would say, why would Jesus rebuked him because Jesus is good.
Mhlawumbe ukuthi ngani kuba uJesu amqondise ngalendlela ngoba uJesu lungile.
Jesus is the Son of God. He is Emmanuel, God with us.
UJesu indodana kaNkuluNkulu, uEmmanuel, uNkuluNkulu unathi.
Yes, but did the rich young ruler know that?
Yebo, kodwa umbuzo engabe lensizwa enothile iyakwazi yini lo?
Did he know who he was talking to?
Uyazi ukuthi ukhuluma nabani na?
Was he just flattering him? Good teacher.
Noma mhlambi nje ube manezama ukuthi amphakamise uJesu mhlambi ngokubona kwakhe.
Did he understand who Jesus was? Did he understand who he was talking to?
Ubekujulele yini ukuqonda ukuthi ubani lo akhuluma naye uJesu?
And so it's important in our gospel presentations to start with the nature of God. God is good. God is holy.
Kumele njalo siqonde lokho noma sesikhuluma ngani sazi ukuthi uNkulunkulu yedwa olungile.
And the nature of man.
Sazi futhi nesimo somuntu ukuthi sinjani.
We are fallen sinners.
Singaboni abawile.
We are fallen creation.
Sisidalwa esiwile esiwele sonweni.
This is a paradox. It's like two principles in conflict.
Into lena emane ibe fana nento eshayisanayo.
There is bad in the best of us because we are all fallen.
Kukhona okubi okuningi kithina sonke ngoba singaboni abawele sonweni.
There's some good even in the worst of us.
Kodwa isimanga sisho nakulo omubi kakhulu kukhona mhlawumbe uthola okuncane okulungile kuyena
nathi. Because we are created by God.
Ngoba sidalwe uNkulunkulu.
We are fallen creation.
Sisidalwa esiwile siwele sonweni kodwa esiyisidalwa sikaNkulunkulu.
Now, our Lord mentions the Ten Commandments.
Manje, uJesu lana ukhuluma ngemiyalelo eyishumi.
Do not commit murder.
Ungabulali.
Do not commit adultery.
Ungaphindi.
Do not steal.
Ungebi.
Do not lie.
Ungafakaza amanga.
Honor your father and your mother.
Yazisa uyihlo nonyoko.
Many people would say, well, what does the Ten Commandments have to do with salvation?
Omunye angabuza ukuthi imiyalelo eyishumi ithanani nensindiso.
We read in Psalm 19 that the law of the Lord is perfect, converting the soul.
Siyeza kwindumiso 119 ukuba umyalelo kaNkuluNkulu uqondile ulungile.
We read in Galatians 3 verse 24 that the law is our schoolmaster to lead us to Christ, that we can be justified by faith.
Siyeza ngoba seGalatia 4 verse 24 ukuba umyalelo kaNkuluNkulu yiwona osiqondisayo osondezayo uNkuluNkulu.
Now we need to use the law of God to address the conscience of people, because the people who think I'm a good person, I'm a very good person, they need to have the law to show them that actually we're not as good as we think we are. We are fallen sinners.
Manje kumele kuba njalo sikhumbule ukusebenzisa izwi kaNkuluNkulu, imiyalo kaNkuluNkulu ukubakhombisa abantu kuba wonke umuntu uyisona akekho olungile.
The law of the Lord is perfect. It converts the soul.
Umyalelo kaNkuluNkulu uqondile uphelele futhi uphendula umphefumulo.
Telling people Jesus is the answer is not enough.
Ukutshela abantu nje ukuba uJesu uyimpendulo lokho akwanele.
What teacher hands out the answer key to the students before an exam?
Omunye uthisha watshela wanika insizwe ethile ukhiye ingakabhali i-exam yayo.
Now you don't want to cheat. You want the student to look for and come to understand the answer. You don't want them to cheat. Why do we tell people the answer before they're asking the question?
Inkinga yileyo ukuba ngeke umnikeze umuntu impendulo kodwa kusafanele aphendule umbuzo.
Until people are asking, what must I do to be saved?
Umuntu fanele afikele la ebuza khona ukuthi fanele ngenze njani ukuba ngisindiswe.
How can my sins be forgiven?
Izono zami zingathethelelwa kanjani?
What must I do to inherit eternal life?
Ngenze yini ukuba ngithole ukuphila okunaphakade?
Until asking that, we should be giving them the law of God.
Umuntu engekafiki lapho simnika umthetho kaNkulunkulu.
Because it is the law that is the schoolmaster that leads us to Christ.
Ngoba umyalelo kaNkulunkulu osifaka esikoleni lapho sihlangana khona noKristu.
Until people know that they are hell deserving sinners, they are not ready to know the way of salvation.
Umuntu engekafikelele endaweni la eqonda khona ukuba akufanele isihogo. Umoni ofanele isihogo akakafika endaweni yokuthola insindiso.
I was brought up in a secular home.
Ngikhule ekhayeni elingakholwa.
My family never prayed.
Besingakhuleke ekhaya.
Never read the Bible.
Lingafundi iBhayibheli.
Didn't even pray grace before meal.
Na ngesikhathi sizodla besingakhuleki.
We never went to church.
Singaya enkonzweni.
Not even Christmas.
Ngisho nangoChristmas.
We were secular.
Besingakholwa nje sisezweni.
I never went to church. I went to a cinema on a Sunday and a local church had taken over the cinema to preach the gospel.
Empeleni endaweni kade la ngikhona bengihambile ngiyobuka khona uma bona ukuthi la mase ngifika khona bekhona ibandla selithathe leyo ndawo.
And I heard the gospel.
Khona ngezwe ivangeli.
And the first thing God convicted me of is the sin of ingratitude. I'd never thanked God for anything.
Indaba yokuqala uNkulunkulu awangitshengisa yona yisono songabongi njalo empilweni yami bekungekho ukubonga.
As the pastor described the sufferings of Christ on a cross, he said, "This I did for thee, what hast thou done for me?"
Lapho uJesu esefile waye esiphambanweni akubuzayo ukuthi ngikwenzele konke lokhu wena uzongenzela.
I realized I had done nothing for Christ, not even thanked him.
Ngabona ukuthi akukho engimenzele kona uJesu.
I realized I was a hell deserving sinner.
Ngabona ukuthi ngingumoni ofanele isihogo.
If I died at that moment, I would go straight to hell and it would be just and right and I deserve it.
Uma bengafa ngaleso sikhathi bekumele ngishone esihogweni straight, akukho okunye bekungifanele.
Only then was I ready to hear the gospel, how I could be saved.
Ngaleso sikhathi isona la bekufanele ngithole insindiso khona.
How can a holy God,
kanjalo kuba uNkulunkulu ongcwele,
allow sinful people,
avumele ukuba abone,
like you and I,
njengawe nami,
into his heaven,
ezulwini lakhe?
How can our sins be forgiven?
Zingathethelelwa kanjani izono zethu?
I mean, imagine you commit only 3 sins a day.
Cabanga ke sithi mhlambi wenza izono nje ezintathu nje ngosuku.
That's 1,000 sins a year.
Izono ezikhulu eziyinkulungwane ngonyaka.
Let's say you live 50 years.
Mhlambi uphile iminyaka eyi-50.
How are you going to excuse 50,000 sins?
Ungacabanga ukuthi uzothethelelwa kanjani kwizono eziyinkulungwane eziwu-50?
And to be honest, we probably sin more than 3 times a day.
Abanga nje iqiniso yilelo ukuthi wona ukudlula kathathu ngosuku.
If you brought before a judge in a court,
mangabe ungalethwa phambi komahluleli enkantolo,
how many times must you steal before you're a thief?
Kumele untshontshe kangaki ukuze ukhonje njengomuntu uqanjwe njengomuntu umuntu mubo ontshontshayo?
Just once.
Danye nje.
Is it good enough to stand before the judge and say, "Well, I only stole this once, but these thousands of days I stole nothing"?
Ungama yini phambi komahlulela uthi ngitshontshe ngesikhathi esodwa nje?
The judge does not care you there for the crime that was committed. He doesn't mind how many times you didn't commit the crime. He's judging you for that. One crime is enough.
Akabheki ukuthi untshontshe ngesikhathi esodwa. Uyakhohlwa yilokho akubhekayo ukuthi manje usubanjiwe untshontshile.
And our judges are hardly perfect and our judges are not holy.
buke nje ngisho abahluleli bethu enkantolo bona qala hayi ukuthi ngabantu abahle.
What do we say when we stand before the holy creator, the eternal judge?
Abanga lapho usumi khona phambi kwamahluleli wehlabathi lonke uNkulunkulu.
How can we justify the times we've taken God's name in vain?
Abanga uzothethelela kanjani ngesikhathi lapho uthathi igama likaNkulunkulu njengento engelutho?
God says he will hold no one guiltless who blasphemes his name.
uNkulunkulu uthi ngeke ashiye noyedwa olisebenzisile igama lakhe ngendlela engafanele elihlambalaza.
The times we've made idols of people, of sportsmen, of politicians or actors in a movie, committed idolatry.
Lapho wenza isithombe umfake enhlizweni umuntu mhlawumbe waziwa ngebhola odumile umfake enhlizweni yakho umenza ukuthi abe isithixo sakho lo muntu.
How many times have you been disrespectful to your parents?
Kangaki ungabahloniphi abazali bakho?
Have you committed adultery?
Uke waphinga yini?
Jesus said if you look with lust it's like committing adultery in your heart.
Jesu uthi uma nje uke wabuka ngamehlo akho kuyafana ncamashi nokuthi uphingile enhlizweni yakho.
What about murder? Have you ever murdered somebody?
Khona mhlawumbe uke wabulala mhlawumbe umuntu uke wabulala yini?
Have you ever hated somebody?
Khona uke wamzonda?
Jesus said if you hate someone it is like committing murder in your own heart.
UJesu uthi uma khona umzondayo kuyafana nokuthi ungumbulali enhlizweni yakho.
How many times do you have to murder someone to be a murderer?
Melu umuntu umbulele kangaka ukuze kuthiwe wena ungumbulali?
Just once.
Sikhathe sodwa nje.
Many people say, well, "Yes, I've done lots of sins, but I'm not a sinner."
Abaningi basho bathi cha ngizenzile ngempela ngiyavuma izono eziningi kodwa angisiyo umona.
I've stolen often but I'm not a thief.
Ntshile kaningi kodwa angisiyona umuntu ontshontshile.
I've hated lots of people but I'm not really a murderer.
Baningi abantu engibazondayo kodwa cha mina angisiyo umbulali.
That is the way we think.
Thina sicabanga ngale ndlela.
God's thoughts are higher than our thoughts, his ways are higher than our ways.
Kodwa imicabango kaNkulunkulu iphakamele yethu.
I hate robbery, says the Lord.
Ngiyazonda ukuntshontsha, usho uNkulunkulu.
I hate divorce, says the Lord.
Ngiyazonda ukwahlukana kwabashadile, usho uNkulunkulu.
Tattoos and body piercing are an abomination to God.
Ubhalwa uzidwebe, uzidwebe la emzimbeni, ufana nento eyisinengiso phambi kaNkulunkulu.
What about liars and slanderers and gossips?
Futhi cabanga labo abaqamba amanga abakhuluma okubi abakhuluma into ezinengisayo bekhuluma inhlamba.
In Revelation 21:20 verse 8 we read of the eight categories of people who are thrown into hell.
Masifunde esambulweni
Revelation 20 verse 8.
Masifunde esambulweni isahluko samashumi amabili uverse 28.
Verse chapter 20
Sasuko samashumi amabili.
Sorry, 21 and verse 8.
Sorry, isahluko 21 verse 28.
No, 21 verse 8.
Yeah, oh, 21 verse 8.
Who will God condemn into the lake of fire? But the cowardly and the unbelieving and the abominable and the murderers and the whoremongers and the sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death.
Oma nabazolahlwa kalasha esihogweni siyezwa la kepha amagwala nabangakholwayo nabangunengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo siyakuba sechibini eluvutha umlilo.
How many lies have you told?
Mangaki amango waqambile.
Many people say uncountable.
Abaningi bangasho bathi angikwazi nokubala.
The word of God says all lies will be cast into the lake of fire.
Izwi likaNkulunkulu liyasitshela la ukuthi abaqambi manga bayokuphonswa echibini elivutha umlilo.
How can sinful people stand before a holy God on the day of judgment?
Umuntu oyisoni angama kanjani ngosuku lokugcina phambi kwesahlulelo sikaNkulunkulu ngosuku lokugcina.
The God who created a perfect world.
UNkulunkulu odalile umhlaba ophelele.
The God who gave us life and health.
UNkulunkulu osiphe ukuphila nempilo emzimbeni yethu.
What is he to do with people who not even thank him for what he has given them?
Uzokwenzani ngomuntu ongenakho ngisho ukumbonga nje uNkulunkulu?
And he pollutes the good world he made.
Futhi othathizwe alidalile ayenze into yomgqomo.
And who lie and who steal and who hurt people.
Qamba amanga, shaya abantu, azwisa abanye abantu kabi, qamba amanga.
And who cruel to animals.
Futhi nezilwanyana ekuphatha kabi nje.
The Bible says all the animals belong to God.
Izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi konke ngisho nezilwane.
The proverb says, Proverbs 12, verse 10, a good man is kind to his animals, but the wicked are cruel to theirs.
Yes, or like this, uNkulunkulu, ku Proverbs ukuthi indoda enhle ilungile nakwizilwane.
How much cruelty and harshness do we see in the world?
Ububi ngisho nokucekela abanye abantu phansi kungakanani ezweni.
And in our own hearts.
Phakathi enhlizweni yomuntu, phakathi enhlizweni yethu, ubuke obukhona.
Sometimes when we are honest and on our own, we hate ourselves.
Iqiniso yilelo ukuthi uma usucabanga nje uwedwa, uyazonda wena nje uqobo lwakho.
We grieve that we could have treated people and even weak little creatures so truly as we often have.
Ingane nje encane ngisho nesilwane nje uyazonda nje.
How can a holy God allow sinful people into his holy heaven?
UNkulunkulu angavuma kanjani ukuba umuntu omubi ongumoni akwazi ukuthi angene ezulwini lakhe?
Which of us can stand before God and say, I am a good person. I have always kept all of your laws.
Khona yini phakathi kwethu ongamathi mina uNkulunkulu ngigcine konke.
And yet, in Mark 10, we read of this rich young ruler who says to the Lord, since I was young, I've kept all these commandments, Lord.
Kodwa, na insizwe enothile la kuMarko sahluko seshumi, ethi uNkulunkulu mina, Jesu ngine yonke imiyalelo yeshumi.
Now, I don't know if this man was telling the truth.
Ngazi ukuthi mhlambi le nsizwe ikhuluma iqiniso na.
But he must have been a pretty righteous, religious man to be able to say that, even if maybe he didn't understand the fullest implications of the law of God that he claimed he was obeying.
Kodwa mhlambi ungabona ukuthi lo muntu ngendlela akade eziphathe ngayo ube umuntu mhlambi esengasho sithi ube umuntu onakho ukukholwa okuthize noma mhlambi esingathi ebengaqondi konke ngokupheleleyo.
He certainly seems a lot more righteous than I was. I couldn't have said, Lord, I've always obeyed all your commands. I would have had to say, I don't think I've obeyed any of them. No doubt he was an extraordinarily morally upright individual.
Khangeke sikubheke sikubukele eceleni lokho ukuthi ube umuntu oqondile futhi ozamayo ukuphila impilo elungile.
But maybe he didn't understand how holy God is.
Kodwa mhlambi ubengazi ukuthi standard sikaNkulunkulu sobungcwele siphezulu ngayiphi na indlela.
He certainly did not understand how sinful he was.
Ubengaziboni futhi amehlo akhe bevalekile ukuba yena ungumoni kangakanani na.
What is the greatest fault?
Kodwa iphutha lakhe liphi?
The greatest fault is to be aware of no faults.
Iphutha elikhulu ukungaboni nelodwa iphutha.
The greatest fault is to be unaware of your faults.
Iphutha elikhulu lelo ukuba ungakwazi ukubona nephutha elilodwa lakho.
So what does the Lord say to him?
UNkulunkulu uthini uJesu kuyena?
One thing you lack.
Yithi inkosi yethu okodwa nje.
Go and sell everything you have. Give it to the poor. Then come and follow me.
bese uze ungilandele.
Now you may say the Lord is asking several things of him.
But actually
amounted to one thing.
Repentance.
Our Lord singled out the first commandment. You shall have no other gods before you. And the last commandment. You shall not covet. Apparently, this rich young man had made an idol of his wealth. What is the idol in your life? For some people, it's their sports idol. For some people, it's their girlfriend. Some people, it's their phone. Some people, it might be some TV star, some Hollywood character. Or politics. It doesn't matter. If there's anything more important in your life than God, then that is an idol. For this rich young man who came to Jesus, his wealth was more important than obedience to Christ. How did this young man respond when he heard the Lord's words?
Iphendule kanjani lapho inkosi sitshela khona lensizwa?
His face fell.
Izwi liyasitshela ukuthi wanyukumala ngalelo uzwi.
He went away sad.
Wahamba enyukumele, wahamba edabukile.
Because he had great wealth.
Ngoba wayenengcebo enkulu.
Now notice, he didn't go away angry.
Qaphela, akahambanga mhlambe singathi ubekade enolaka.
He believed what Jesus said.
Wakholwa lokhu Jesu akushoyo.
That's why he went away sad.
Ingakho ehamba edabukile.
He didn't go away angry, believing, the Lord's not being fair, reasonable. He understood. He went away sad, showing he believed what Jesus said, but he wasn't willing to obey, wasn't willing to repent.
How
did Jesus respond? He did not run after him saying, 50% will do.
Jesu akamlandelanga ukumbiza wathi cha, woza nje mhlambi ngohafu.
10%.
Noma mhlambi kancane nje 10%.
No, Jesus did not lower the standard.
Cha, uJesu istandardo akasehlisanga.
Jesus was sad. He loved this rich young ruler, but he gave him the standard, but he did not lower the standard when the man walked away.
UJesu wamdabukele ehlupheke enhlizweni yakhe ngayo lensizwa ukuba ingakwazi ukuba ishiye konke izinikele kuyena.
But Jesus used it as an opportunity to teach his disciples.
Kodwa uJesu wathatha lelo thuba ukuba afundise abafundi bakhe.
How hard it is for those who trust in their riches to enter the kingdom of God.
Ukuba kulukhuni kangakanani ukuba labo abanengcebo yabo ukubana.
His disciples are amazed at his words. Then Jesus makes it even harder. Jesus says, how hard it is to enter the kingdom of God. Not only hard for the rich, hard for everybody to enter the kingdom of God. How hard it is to enter the kingdom of God. But we often say it's easy to enter the kingdom of God.
Jesus never
said it's easy to enter the kingdom of God.
So why do we
say
that?
Jesus said it is hard for anyone to enter the kingdom of God. In fact, it's impossible.
It's
easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to be saved. The disciples were even more amazed at this. The disciples asked Jesus, who then can be saved? And Jesus says, with man, this is impossible. Do we understand the implications of this? All mankind is lost. Doomed. Damned. In rebellion to God. Violating God's commands. Damaging God's creation. En route on the broad way of destruction leading to hell. No one can save himself. No pastor can save you. No evangelist can save you. No church can save you. Baptism cannot save you. The Lord's Supper cannot save you. Praying cannot save you. Singing cannot save you. No emotional atmosphere can save you. No eloquent speaker can save you. With man, this is impossible.
Ubantu abuna kwenzeka.
That's not with God. All things are possible with God. A biblical illustration of salvation is seen in John chapter
11.
Our Lord is called to come to the tomb of Lazarus. His friend Lazarus, the brother of Mary and Martha, has died. Lazarus has been dead 4 days. He's in the tomb. What does Jesus do? He stands outside the tomb and our Lord cries out, Lazarus, come forth.
Jesu, we mapam gwetuna, wamemeza, wati Lazaro, poma.
Now that's reasonable.
Manje, into esingathi mhlambi iyacabangeka nje ngenzeka leyo nto.
Is it reasonable to expect a dead, decaying corpse to rise up and come out of a tomb?
Into esingayilindela leyo kube ngenzeka ukuba isidumbu, umuntu ofile, aphume ethuneni.
Nevertheless, that is exactly what evangelism is. Outside of Christ, we are dead in our trespasses and our sins.
Ngaphandle kuka Jesu Kristu sifile sisethuneni lezono zethu.
We are deaf to the word of God.
Asilizwa futhi izwi likaNkulunkulu.
We are blind to the grace of God.
Amehlo ethu avalekile kumusa kaNkulunkulu.
But the gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes.
Kodwa ivangeli lingamandla kaNkulunkulu elimsindisayo umuntu.
Faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Ukholo kuzwa kuza emntwini ngokuzwa kodwa ezwa izwi likaNkulunkulu.
Faith is a gift from God.
Ukholwa kuyisipho sikaNkulunkulu.
Jesus is the way, the truth, and the life.
UJesu uyiqiniso nokuphila.
We are lost.
Silahlekile.
Jesus is the way.
UJesu uyindlela.
We are deceived.
Silahlekile sidukisiwe.
Jesus is the truth.
UJesu uyiqiniso.
We are dead in our trespasses and sins.
Sifile ezonweni zethu sethuneni lezono.
Jesus is the life.
UJesu uyimpilo.
He does not just have life.
Hayikuba nje unempilo.
He does not just show us the way to life.
Akasitshengisi nje kuphela indlela eyaphileni.
Jesus is the resurrection and the life.
Ungukuvuka yena qobo lwakhe uJesu nempilo.
The gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes.
Ivangeli liyindlela liyinsindiso kulona lokholwayo.
Evangelism is like Jesus standing at the tomb of Lazarus.
Ivangeli lifana noJesu emile ethuneni likaLazarus.
Calling for a dead decaying corpse to come out.
Ebiza nangu umuntu ofile osethuneni embiza ukuba aphile.
With man this is impossible.
Kumuntu lokhu akunakwenzeka.
But not with God.
Kodwa hayi kuNkulunkulu.
All things are possible to God.
Konke kuyenzeka kuNkulunkulu.
How can a wicked, sinful, selfish, depraved human being be saved and be allowed in the presence of God in heaven?
Umuntu oyisinengiso, umuntu olahliwe, umuntu ongumoni angangena kanjani embusweni kaNkulunkulu?
Only by the blood of Jesus.
Ngegazi likaJesu kuphela.
Only by the atonement of Jesus Christ on the cross of Calvary.
Ngegazi likaJesu elithethelelayo eCalvary.
Only by the grace of God alone.
Ngomusa kaNkulunkulu odwa.
The undeserved favor of God.
Umusa kaNkulunkulu esingafani angekona yedwa ofanele lo musa.
Salvation is by the grace of God alone.
Insindiso ingomusa
kuphela. Received by faith alone.
Itholwa ngokholo.
On the basis of the finished work of Christ on the cross of Calvary alone.
Lokho kumile kugcilile ekholweni ngomusa kaNkulunkulu oseCalvary.
Scripture alone is the ultimate authority.
Izwi likaNkulunkulu yilolodwa elimile elimisa istandard sikaNkulunkulu.
I cannot save anyone, least of all myself.
Ngeke ngasindisa noyedwa umuntu ngisho nami qobo lwami.
But the word of God is life-giving. It is powerful.
God is likaNkulunkulu linamandla ayimpilo liyimpiliso.
The word of God is like a fire that burns within our hearts.
Izwi likaNkulunkulu liyafana nomlilo ovuthayo phakathi emathanjineni.
The word of God is like a hammer that breaks the rocks in pieces.
Izwi likaNkulunkulu lifana nesando elibhidliza konke okungamanga.
The word of God is sharper than any double-edged sword.
Futhi izwi likaNkulunkulu lifana nenkemba efika nhlangothi zombili.
This is right down to where soul and spirit meet, right to the motives and intents of the heart.
Fike kuhlukanise kujuleni kwenhliziyo, lahlukanise la kujule khona imicabango nemidlinzo yomuntu.
God's word is a light to our feet and a lamp to our path.
Izwi likaNkulunkulu liyisibane ezinyaweni zethu.
It is milk and meat to our soul.
Liwubisi nenyama emphefumulweni.
What can wash away my sin?
Yini okungageza kuhlanza izono zami?
Nothing but the blood of Jesus.
Akukho kunye igazi likaJesu kuphela.
Are you washed in the blood?
Ugeziwe yini egazini likaJesu?
Have you surrendered your life to Christ?
Usulethile yini wayinikela impilo yakho ngokupheleleyo kuJesu?
Place your faith in Jesus Christ alone for your salvation.
Ubekile yini ithemba lakho kuyensindiso kuJesu?
Have you confessed your sin?
Uvumile yini izono zakho?
Have you surrendered to Christ?
Uvumile wazinikela yini
kuJesu? Have you turned your back on the world and decided to follow Jesus, taking up a cross to follow him wherever he leads you.
Usulibekile inihlombe lakho kwizwe lonke wabeka ithemba lakho kuJesu ngokuphelele na.
This is the gospel.
Ivangeli.
God is a holy God.
UNkulunkulu ngunkulunkulu ophakeme ongcwele.
His holiness is seen in his law.
Ubungcwele bakhe buyabonakala ezwini lakhe.
All mankind are sinful and are in violation of the law of God.
Bonke abantu baphambene nezwi nobungcwele bukaNkulunkulu.
God has come to earth in the person of his son Jesus Christ.
Kodwa uNkulunkulu weza kubantu eza esemzimbeni kaJesu ngoJesu.
Jesus is Emmanuel, God with us.
UJesu ungeEmmanuel, uNkulunkulu unathi.
Unto us a child is born, unto us a son is given.
Kithina indodana siphiwe, kithina siphiwe umsindisi.
And the government shall be upon his shoulders.
Futhi uhulumeni uzoba semahlombe akhe.
And he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father.
Uyakuthiwa ungumsindisi onamandla, umqondisi wangempela.
We can only be saved by the grace of God received by faith.
Singasindiswa kuphela ngomusa ngegazi likaJesu ngokholo.
Faith in Jesus Christ alone.
Ukholwa kuJesu kuphela.
Only Jesus Christ can save us.
UJesu yedwa ongasindisa.
It is so important that we know what it is to repent of our sins.
Kusemqoka kakhulu imfihlakalo ukuba ukuphenduka kusho ukuthini masiphenduke ezonweni zethu.
Head, heart and hands.
Kusuke emqondweni ukuze enhlizweni nasezandleni.
Conviction of sin in our head.
Qala emqondweni la uqonda khona ububi bakho.
A change of mind.
Ukushintsha komqondo.
We stop justifying our sin and we admit it.
Hlukane nokuthi uyithethelele.
Conviction of mind, contrition of heart.
Uvume ngenhliziyo, uvume emphefumulweni wakho wonke ububi bakho.
A change of mind and a change of heart.
Ukushintsha komqondo nokushintsha komphefumulo nenhliziyo.
Stop loving my sin and I hate it.
Ngisizonde isono sami, ngishiye ukusithanda ngisizonde.
My sin drove Christ to the cross and is responsible for the nails in his hands and the spear in his side.
Esami sono isona esambethele uJesu esiphambanweni.
Conviction, contrition, conversion.
Uqonda qala ngivume, ngibone ububi bami, ngivume enhlizweni, ushintshe impilo yami.
A change of mind, a change of heart and a change of life, a change of behavior.
Ukushintsha komqondo, ukushintsha kwenhliziyo, ukushintsha kwezenzo zami.
My beliefs must affect my behavior.
Ukholo kwami kumele ukuba indlela engikholwa ngayo kushintshe lokho engikwenzayo.
Some people say that repentance is just saying you're sorry.
Abanye bacabanga ukuthi ngiyaphenduka chaza nje ukuthi ngithi hayi cha mhlawumbe ngiyaxolisa.
That's not enough. If somebody stole something from you or broke something of yours or borrowed something and didn't return it, would it be enough for him to say, I'm sorry, and then to still keep it? I don't believe that you've really been sorry for it unless you return what you stole.
Angikholwa ukuthi uphenduke ngempela uma ungayibuyisi lento uxolisa ngaleyo ndlela.
And so contrition in the heart, conviction in the mind needs to lead to conversion in the life.
Kunjalo ke lapho emqondweni wakho unokuqonda uphenduke enhlizweni yakho ukuba ngonile uNkulunkulu ubuyisane ubuyise uNkulunkulu uvume konke okwenzile.
A man who's been addicted to pornography will burn or destroy that pornography.
Yilokho kuzokwenza ukuthi ushintshe okwenzayo kwizenzo zakho. Umuntu obuka izithombe zabanqunu ngeke ashintshe uma eqhubeka ngaleyo ndlela.
A man who's been a drunkard will pour that cursed alcohol down the drain.
Umuntu ose ukholwa uNkulunkulu ezinikele ngaleyo ndlela uzothatha ugoloko lapho lo awuthanda kakhulu awuthele emgqomeni.
A thief will gather what they've stolen and return them to the people they stole them from. Find the rightful owner.
Ontshontshayo ashintsha phenduke cela intethelelo kubantu abuyise lokho amtshontshile.
It's not enough to only confess our sin, we need to do the restitution and repentance that is necessary as well.
Akwanele nje ukuba umuntu avume isono sakhe kodwa kumele ubuyisane noNkulunkulu ngokushintsha kwezenzo zakho.
Repentance involves a change of mind, a change of heart, and a change of life.
Ukuphenduka kuchaza ukushintsha umqondo wakho, indlela ocabanga ngayo, ushintshe inhliziyo yakho nalokho okwenzayo nempilo yakho ishintshe.
Isaiah 55 verse 7 says, let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord and he will have mercy on him.
Encwadini ka-Isaiah, isahluko 55 verse 7, lithi omubi makashiye indlela yakhe nomuntu owenza okubi imicabango yakhe abuyele uNkulunkulu ukuba uya kuba nomusa kuye.
God is holy.
uNkulunkulu ungcwele.
We are sinful.
Thina singaboni.
We need to repent of our wickedness.
Kumele siphenduke bubini bethu.
We need to place all our faith in Christ Jesus alone.
Kumele sithathe lonke ithemba lethu lokusindiswa silibeke kuJesu.
To those who do this, our Lord promises great blessings.
Kulabo abakwenzayo lokhu, uNkulunkulu unezithembiso ezinkulu zensindiso.
Tremendous rewards.
Ezisimanga zona izithembiso nezipho.
And he warns us persecutions will come as well.
Futhi uyasixwayisa uJesu ukuba nokuthi uzohlangana nobunzima futhi kulokho.
Christ Jesus suffered for us and left us an example that we should follow in his footsteps.
UJesu usishiyele isibonelo ukuba silandele la enyathele khona.
Jesus says to you today, give up everything you have.
UJesu uthi kuwena namhlanje, shiya konke. Unikezele ngakho konke onakho.
Come and follow me.
Woza ungilandele.
Have you repented of everything?
Usuphenduke kuko konke na?
Are you placing all your faith in Christ Jesus alone?
Engabe ithemba lakho usulinikezile lonke kuJesu na?
Are you seeking to faithfully follow him day by day?
Uyafisa yini ngenhliziyo yakho yonke ukuba umlandele ngenhliziyo yakho yonke usuku nosuku?
Let's pray.
Asithandaze.
And let's just be quiet for a moment in the thoughts of our hearts and let us think, what is God saying to me today?
Ake sijule sike sidlinze nje emicabangweni yethu ukuthi uNkulunkulu ufuna yini namhlanje.
What does God want me today to do today as a result of this message?
uNkulunkulu ikuphi akufunayo ngalombiko esiwutholayo namhlanje?
Is there a sin you need to repent of?
Sikhona yini isono kumele usivume uphenduke kusona?
Is there a command you need to obey?
Khona yini okufanele umyalo okufanele ulandele na?
Is there a prayer you need to pray?
Khona yini umkhuleko okufanele ukhuleke na?
Lord God, we thank you for your word, the Bible.
Nkulunkulu wethu, siyabonga ngezwi lakho iBhayibheli.
Have mercy upon us.
Iba nomusa kithi.
Forgive us our sins.
Sithethelele Nkosi izono zethu.
Cleanse us from all unrighteousness.
Sigeze Nkosi konke ongenzi kahle.
Thank you for your love demonstrated on the cross of Calvary.
Siyabonga Nkulunkulu ngomusa wakho ositshengise wona esiphambanweni.
Lord, thank you for your precious blood shed for my sins.
Nkosi Jesu, siyabonga ngegazi lakho elisigezayo ezonweni zethu.
Forgive me, I pray.
Ngithethelele Nkosi Jesu.
Have mercy upon me, Lord God.
Iba nomusa kimina Nkosi.
Free me from everything that holds me back from following you faithfully.
Ngikhulule Nkosi kukho konke okungibambile ukuba ngikukhonze ngokupheleleyo.
Give me strength that I can endure whatever suffering or persecution comes as a result of trying to be a faithful disciple of you.
Ngipha amandla Nkosi kukho konke okungithiya amandla ukuba ngingakuphileli ngokupheleleyo njengomfundi wakho.
Lord, we pray, make us more faithful to your word, the Bible.
Nkosi, siyacela, senze sithembeke ngokupheleleyo kwizwi lakho iBhayibheli.
Make us more effective in serving you.
Senze Nkosi ukuba sibe ngabalabo abanestandard esiphakeme ekukhonzeni.
For we pray this in the precious name of Jesus Christ our Lord.
Sicela konke lokhu ngegama lenkosi yethu uJesu.
Amen.